music, in the music.
Mutima mwiza, wuzuye mpungenge undeba n'amaso y'ubwiza utereka atatse mu we mfite inzozi zo kuba nasubira kuri wa munsi navukiye ndota ncyane mu ijuru ry'ibiganza byawe mami unteruye wowe mama mwiza uhora hafi ya dawe ntawakunda itira ijuru ryanjye ndabiziriye munsi ry'ibirenge byawe hakurukura bagirane niwe mana akuranyije rampura amaboko ushimira imana dore gifungo kirarangiye sinsongera kukubabaza ukundi ndabirambiwe. Come on, come on.
Awe igicucu cyawe kigusiga, wowe mama ntiwigeze usiga, tuzi ubu sinakuriza.
Oya ma, oya ma.
Awe igicucu cyawe kigusiga, wowe mama ntiwigeze usiga, tuzi ubu sinakuriza.
Kabikazi wazazi utabo simba ndiho mama mwiza turi nsanyama turi z'uwo munezero emero nsubise mu bana nje mu mutima wawe nk'uko byahozeho ntawagusimbura imbere yanjye n'ukuri ruta byose kuri wowe niho nzabonera umugisha nzajya hose nzakwibagiza agahinda kose nagutege n'ukuri ukeneye gutura mu rw'imisozi igihumbi ngoma ngutuze nta mutima mubi mbese noneho basage batubona muri bezi ukikiye umwuzukuru nta mutima mubi mukabikazi wazaza umutima wanjye uzahora uri kumwe nawe no mu bihe bizaza.
Awe igicucu cyawe kigusiga, wowe mama ntiwigeze usiga, tuzi ubu sinakuriza.
Oya ma, oya ma.
Awe igicucu cyawe kigusiga, wowe mama ntiwigeze usiga, tuzi ubu sinakuriza.
Simbasha kwibabarira iyo nibutse aba people bizi naguteje ariyo mpamvu mama mwiza nzakora extra hard kugira ngo nanjye umunsi umwe nzakwica se muri the most expensive cars ndibuka nkiri peti school naratonekaga ndigana kutumodoka BMX nzanafatika iyo niyo senye y'uburyo wanitishaga wararishe ntacyo nifuzaga mami warakoze.